Kua āta whiriwhiri whakaaro mai tēnei taha i te hikatū, kua haere ki tētahi huihuinga ki Tamaki Makaurau mō ngā Māori chips, anā, aspiring Māori chips, wera he te kupu chips e hara i te kai, ko te community housing provider. Nō reira, kua whakarongo mātou ki wetahi o ngā āwhatanga, ngā momo traihiti, ngā momo puari. Hei hakatū i wetahi āwhatanga mō a rātou whānau hapu, me a rātou mana motuhake ki aua ake wāhi e. Te āwhatanga o ka hui tūkaha ki te mahinga, tēnā momo mahi mō Ngāti Kahangunu ahakō, tērā taha o Tamaki Makaurau, he mahanga hapu ki reira, he mātā waka ki reira, yo i anō kua pātai atu, kua tono atu a Ngāti Kahangunu ki a rātou, hakatū i wetahi o te āwhatanga ki reira, hei whakahokia i te ngā rauime, ngā assets, wera momo whare, te whenua hoki, kia whakahoki ai ki te mana motuhake ki reira. Nō reira, he māma noi ho te hanga o wetahi o ngā āwhatanga pērā mātou o hokianga nā te mihi maha o ngā mātou hapū. Ki te raki ko te au pauri hoki mai tērā taha huri no ki ngā pohe kainoa ki Ngāti Whātua ki te tonga me te rōroa. Nō reira, takirima ngā iwi o hokianga. He uaua nā te mea kua wetahi o ngā poi kare anō kia uru atu te tērā taumata o wetahi atu o ngā iwi kia kua mutu kērā kau i a rātou settlement mō te triti. Nō i anō, kia waihongea wera kaupapa ki te taha, kia ara ki te nā kaupapa o te kore whare, me ngā whānau i roto i tēnei wā e noho o hararawa atu me a rātou whare, me tā rātou kiahia, tā rātou wawata, e pāna ki te whakatū whare ki runga i a rātou whenua. Nō reira, kua karanga mātou ki te kāhui tūkaha, kia haramai ki a mātou whare, hei whakawhiriwhiri whakaaro, e pāna ki te huarahi me te anga whakamomo mātou, kua whakawhiua atu a hau i te karanga ki te rāroa ki te rōroa hoki, haramai ki te hakarongo, ki wetahi o a mātou tini hapū o hoki anga hoki, haramai whakarongo. Nō reira, kua karanga i aua wā, ai kua huhunga mātou ki reira, kua hakarongo ki te kōrero, pairoa atu te whakarongo o te roroa me wetahi o mātou whānau o te hikatū ki ka hoi tūkaha me a rātou mahi, me a rātou kiahia ki te āwhina mai a mātou ki konei. Nō reira, kia rātou mā anō i wetahi o ngā huarahi māma noiho mō a mātou whānau. I a mātou whānau o te hikatū, nā te mutuno maramarawa atu mātou e pāna ki te emergency housing me te transitional housing. Nio i anō e hara i te waka hei whakahaere re ai ki tēnei tā o hokianga. Nō reira, taku mōhiotanga a pairau atu a te rōroa, hei timata kē rātou i aua mahi ki reira mō a rātou tini whānau hapū. O te rōroa, me rātou o te rāroa hoki, atahi anō rātou kwa tīmata ki wetahi o te maihi ki reira mō te rāroa, mō te whānau o te rāroa. Ioi anō kia mātou o ngā hapū, o ngā puhi, ki kaikohe noiho i wetahi o ngā mahi ki reira. Ko te āhuatanga o tā tātou whānau o te hikatū, hei whakatū i wetahi o ngā āhuatanga ki konei ki hokianga mō hokianga. Kātahi anō ki te hikatū mō te hikatū. He mea anō i a mātou whānau kia timata ai tētahi o ngā āhuatanga o rite ki aua wā tēnā pē kotahi mano e iwa rau waru te kau pā iau wā o rima te kaupea, iau wā kia whakatū i te Māori Affairs i wera momo āhuatanga, hi oi anō ki taku mōhiatanga ki te 1980s, he papakainga ki te rataha o Waima. Nō reira, katahi anō i te kitinga o mātou, kua whiua ki a mātou Way 700 kreme i roto i te traipunara e pāna ki a tātou kore whare. I roto i ngā regulations karekau mea mō te treaty. Kātahi anō he rere, you know, he mea rere ke, he mea patu i te treaty. Tētahi atu e pāna ki te National Policy Statement. Pāna ki te urban development. Anā ngā kupu rerekē mō tātou o te hikatū, he urban development kahore. Kei Wanganui mātou i te whenua, he whenua Māori, he me rerekē ki te urban development, ki reira kē wetahi atu o ngā mana whenua, i oi anō, he rerekē te urban. You know, kei roto i te wū o tātou o hokianga. Nō reira, koinā tā mātou tino pirangi i te kōrero ki wetahi o ngā tini entities o te krauna, arā te MHAD, te TPK, te MSD, kainga ora, wera momo, āhuatanga nā te mea, kia timata kē mātou e pāna ki tērā, hei haka rārangi mai i wetahi o ngā kwai kōrero o waua, aua tari o te o aua puari o te krauna hei pāpai atu hei huatu i a mātou ana i a mātou hiahia a mātou wawata me ngā mea paku noi ho hiaha mau e whakamarama ki a mātou hiaha wau mahi whakahokia hiaha wau putia hei whakahokia hoki. Nō reira, koina ngā mea nui mō mātou, kino maramarawa atu mātou, hiaha tā mātou hiahia, tā mātou wawata. Ai atone nei, me te atu i te whātau. Nō reira, kiaha o koutou, kia mahinga, kia whakatū, he anga makamua mō mātou, e pāna kia mātou hiahia mō tēnā. Kia ora.
Ai, kia ora te tūhine.